degmada shaaq ee gobolka saaxil ayaa laga sameeyay olol nadaafadeed oo kor loogu qaadayo bilicda degmada waxaan ololahan soo qaban qaabiyay xubno ka tirsan dowladda hoose iyo qaar ka mid ah bulshada degmada sheeq ololahan ayaa si gaar ah loogu sameeyay jidadka degmada sheeq ee gobolka saaxil si kor loogu qaado bilicda degmada xogeeyaha fulinta dowladda hoose ee degmada sheeq cabdirasaaq cabdulaahi guuleed ayaa ka warbixiyay ujeedka ololahan ay u sameeyeen
runtii waa maalmaha noo asteysan inaan ololaha degmada ka sameyno sida joogtada ah oo shaqooyinka aan u igmanahay ah marka ololaha un baan wadnay maanta waanan ku mahadcelinayaa runtii shaqaalaweynaha dowladda hoose oo qayb weyn ka qaatay iyo bulshada kale kala duwan ee iyaguna nagala qayb qaatay ololaha ujeeduna waxay tahay un maadaama oo laga soo baxay ololihii doorashooyinka isriidada degmada in laga nadiifiyo wax kasta oo qashin ah oo muxuu ahay ay marka soo bushaysu soo baxdo meel ay isugu timaado qashin bay ka tagtaa marka qashinkii in laga nadiifiyo waana shaqooyinka joogtada aan wadno waana runtii ku bogaadinayaa bulshaduna inay ku wacyigashanaato marka soo qashinku kuu dhow yahay waa marka soo cudurkuna kuugu dhow yahay marka inaad ka digtoonaataan ilaalisaan goobaha danta guud ah qashinkana geysaan goobaha loogu talagalay dowladda hoosena waxay u igman tahay subax walba iyo maalin kastaba inay nadaafadda degmada ka shaqeyso gaadiidka iyo howlwadeenada dowladda hoose runtii ka shaqeynaya qashinkaa goobta loogu talagalay geynaya runtii inay geeyaan bulshaduna ay ilaaliyaan fayadhowrka magaalada bilicda degmada nagala shaqeeyaan waanan ku bogaadinay runtii shaqada wanaagsan la qabtay walaahi horti guud ahaan waxaan farintan diraynaa un waxa weeye maanta waa wacyigelin olole nadaafadeed waa olole runtii bulshaduna way nagala shaqeeyaan waan ku bogaadinayaa way la qabsadeen sheekh siri berigii hore iyo hadda iminka say u shaqeeyaan runtii isku mid maaha marka way la qabsadeen oo qashinku iyagoo diyaarsan yahay bogaadidku u yimaaday howlwadeenadu saa un inay kusii booriyaan oo ay nagala shaqeeyaan baan farinta kooda u dirayaa markastoo in bilicda degmadeena ka shaqeyno oo fayadhowrka magaaladeena iyo quruxda magaalada ka shaqeyno markastoo magaaladeena bilicdeedu kor u kacayso marka taana inay nagala shaqeeyaan oo xoojiyaan ubaan boorinaya runtii ololihii doorashadii iyo wixii laga soo baxayna si nabadgelyaabay ku dhammaadeen wax dhibaata ay wax saameyn ay ku reebeenna ma jirto qashinka yar ee meelaha ku hadhaaday un baanu ka shaqeynaynaa
ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey degmada sheeq ee gobolka saaxil ayaa qayb weyn ka qaadan doona bilic soo celinta degmada iyo ka hortagga cudurada ka dhasha nadaafad darada